yo. Can you be on this? All right. Baba, wacha nikusifu kila day kama ibada isiyo saga. Mina kudai kila day kama sikanda isiyo kanda. Mini complain nimekamkuwa show hadi kwa ibada. Anichiwa show sisi na se kuna se umese siyo gang na uganga. Ninema 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 ninema kutoka chini pale mbali. Tumekula chips na pia wali. Ninema nemati imenitoa mbali. Mbali sana hadi mina imba nikibali. Menipa sali, sali ya amani. Amani niko ndani na kutrust kwa umbali. Dad wa undani, nimepata mali. Ini imani imeshinda hata gari. Na katika hali, baba sitajali. Kwa kuwa kila siku tajilinda kwa ajali. Ajali saitani, shindo saidai. Shindo kwa jinala ya suzima alibai. Nijafika nai na still when ngai. Umefanya mina simu shinde kama tai. Sio gai na uganga. Ninema, sio gang na uganga. Ninema, sio gang na uganga. Ninema, sio gang na uganga. Ninema, ninema. Umetoka chini pale mbali. Ninema, tumekula chips na pia wali. Ninema, baba ulitenda pale mwanzo tena. Fit uka hell, nikasema umetenda. Saini na dema, full stop tena. Baba weni mungu wani ho, sita jena. Go on best, where how guess. Ukikam kuni bless, watu wana chess. Glory to the best, wewe how less. Fanya tena tena, hadi nini feel blessed. I sita die, millionaire nai. No fear fine, nasi nina feel fine. Ye ndiye vine, ni muite mine. Till to the end, nitakaa nae. Sio gang na uganga. Ninema, 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 ninema.
Kutoka chini pale mbali. Ninema, tumekula chips na pia wali. Ninema, tumetoka chini pale mbali.
Sio gang na uganga. Ninema, sio gang na uganga. Ninema, sio gang na uganga.